You're now rocking to the sounds. You're now rocking to the sounds of DJ Flip. It's the Flip Man himself.
Mume wangu, baba ya watoto wangu. Kupendwa nawe, majaliwa kukuoa ni baraka. Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you. And for you, ninabadili mienendo yangu baba.
Baby for you, nina ukimbia ujana mama.
Kupata we mdoli kwa jili yangu Mungu amekushusha kitungue ndo ratha ya mtoi ama nyama nyama kwenye sambusa kichuguni mzigo na toroli hadi nguo inataka pasuka msupu mwenye macho ya goroli rangi kama unaoga mafuta
DJ Flip.
Oh my, oh my, I don't like
in the mix.
Girl, you know you change my life in your
DJ Flip, hola, hola. It's big. He's here. It's the Flip Man himself. DJ Flip.
Siku kukupata we mdoli. Kwa jili yangu Mungu amekushusha. Kitungue ndo ratha ya mtoli. Ama nyama nyama kwenye sambusa. Kichuguni mzigo na toroli. Adi nguo inataka pasuka. Msupu mwenye macho ya goroi. Rangi kama unaoga mafuta. Oh my, oh my, I don't lie. Girl, you know you change my life. In your eyes, I don't lie. Girl, you know you change my life. Wendo raya dunia, baia. Sikia, my dear. Usije nikimbia, tulia. Mile, niwe na wewe.
Umeumoka umbika Shabu jodo Killer, hey, no, no. Look at someone that's in your gun, yeah, hey, no, no. acho gani acheka tu uke acho we acheka tu uke acho gani acheka tu ha we acheka tu 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 uke acho gani acheka uke acho gani acheka tu uke acho gani.
DJ Flip. DJ Flip.
Okay, I chugged. Okay, I chugged.
It's the footman himself.
Slow motion, matendo yangu slow but kwenye motion.
Mimi ni fundi mwenye slow motion, matendo yangu slow but kwenye motion.
Mama ni take, ni take nye ni take. Una saturate, kama pepo zangu zina vaporate. Hapo juu baby vaporate, wenza kuchini nifanye kama ground shaker.
Ebwana mkunaji limne mkutapele.
DJ Flip.
I knew it. Ubavu wangu mwenyewe. Ukifanzi kwa na wewe. Fuzi kweno mie. Oh baby, we nogeshe, nogeshe, baby, nogeshe, 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 baby, nogeshe. Makwaje kwaje kushare na watu sitaki. Oh baby, boda boda yangu vipini pande mishikaki. Siwezi, basi nogeshe, nogeshe, baby, nogeshe, nogeshe. Baby, no geshe. Raha, raha tu kukupenda na na wewe. Raha tu. Kini ache utanipa jaka laro. Nipe mimi kwengine we useme no. Shine ibilisi kwenye kichwa chako. Mimu zako mkiwa baba, mkiwa wa mapenzi baba. Usinione nalia sana, nalilia mapenzi. Mimu zako mkiwa baba, mkiwa wa mapenzi baba. Usinione nalia sana, nalilia mapenzi. Niambia sini taritia baba, hata ukiwa mbali nitasubiria. Basi nogeshe, nogeshe, baby nogeshe, 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 baby.
Natasha Burundi
nikamate kiuno mama nikupe vino mama
usije changanyikiwa tukiwa kupadi
basi ya kalenda ukitia unanipenda jo Burundi kama unanipenda nikupe kia mpeke kisha nikupe pe mkongoni nikupe pe.
Everybody shadow
mado.
Everybody shadow mado.
Everybody shadow mado. Nana, everybody shadow mado. Everybody shadow mado. Nana, everybody shadow mado.
Na 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 Shake your head if you feel okay. Shadomado. Cause the Lord give you victory. Shadomado. And no worries now get to it. And nobody now step to it. Wake up every morning. A new day is dawning. God's sunshine is shining. Take a step, you are the best, and you know you're gonna prosper.
Naamka asubuhi, msela sina wori. Devu amepata ngori. So, and I feel sorry. Kumpata baraka zake sema hallelujah. Kumpata baraka zake sema hallelujah.
I'm just cut down so blessed, I sing my hallelujah. I'm living in a life of blessed, I sing my hallelujah.
Everybody shadomado, nana, everybody shadomado. Everybody shadomado, nana, everybody shadomado.
Say na 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 na. Shake your head if you feel okay. Cause the Lord give you victory. And no worries now get to it. And nobody has step to it. So me have to stay thankful, cause the Lord give me more than a handful. Me I live my life abundantly. Father God, Holy Spirit, them a watch over me.
Lazima niseme asante, Mwenyezi Mungu umekuwa kodi kodi. Umewaeka maadui chini.
It's Sage Entertainment.
Ni maradufu, yeah, yeah. Uwepo wako umetawala. Nikiwa peke yangu, sijakamilika. Hata mipango yangu inavurugika. Hakuna anayezidi kwako mama. Nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora. Bila wewe mimi siwezi ngara. Hakuna tena zaidi yako mama. Nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora. Bila wewe mimi siwezi ngara. No, no.
In case you don't know, chika nawe. Nitacheza nawe. Nitaimba nawe. In case you don't know, nitaringa nawe. Nitakwenda nawe. Popote my baby girl. In case you don't know, nitacheza nawe. Nitaimba nawe. Nitakwenda nawe.
Ineza kwa fresh kauna time tuende mali out. Au okay, kenachosho usimai ineza kaa kwa couch. Nitry kukuimpress hata smile baby angalau. Na tunatesa hii town tunairun walai. Maheto na kesho akitry kubring ulover down. Usikuwe na pressure sit down let me run my mouth. Kwa gopesha iki sound kama wedding vows. Tumye location nuka mali pia to lounge. Night kwa special surround sound. Movie loud, do be loud. See what loud, ata bila party.
It's a party for two.
My mission is to always stay true. Live to see my dreams come true with you. Ooh, 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 ooh.
I smell the wine on your breath. Then you turn around and wine by yourself for me. You got me trying to resist. Resist. I pay no mind to the rest. And I can't gonna make a mind, you're the best for me.
You pretty bum look, now you make me love you. Now let me remind you, I'll tell you in case you don't know.
Ayana mwenyeo ya maridhiano.
Vijana katama modo na anachongo.
Tell me who do you love.
Pendo kwa ya iwezi fosi moyo. Aso kupena mupe kisogo. Tusipoteza nete musirete nyondo.
Tell me who do you love.
I need some love now. Some real love now.
Some real love now,
yellow ni good, sit a man,
yeah,
keep a
Umeivisha, umewezesha na kuna venye mafisi unawatesa. Tu ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa. Mama niko solo sina keja niko lojo. Kizani utalamba ukijai kukiona. Akifika Erianda, msokonya. Wabebe na kendo ukiguza kanyondo. Fika kanito tutine waba wacho koko.
Ikikupa silver goron tape ya kamene. Tumini girimba kwa shia kama meme. Kukaf na uloyo zote nliachanga tene. Jusain na royo fisi kitaka ikembe. Chuna kindovu badaye kikate pembe. Chuna nyongo wa kikate kakadere. Napenda kwa ndolo kini vishanga pete. Jusura zimbovu kumbao zilazma tembe.
I need some love now. Some real love now. Oh, oh. Yeloni kuta msita mani. Nipe pambe ni mwagerati. I need some love.
The sounds of DJ Flip. It's big. He's here. It's the Flip Man himself.
Hey, like what is it? Skiza bwana nakwambia talk is cheap. Usikachi bana kachini. We are pleased repeat. You are deleted it. Studio boy console la the wickedest. Simanishi posho nikibonga mil.
Nima kumana sufuri.
Mabahasha no no nikiona di.
Mamboga na mechupigo na mwendo. Mapigo na na na. Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo, na na na. Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo, na na na. Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo, na na na. Mapigo.
Kama ni baya baya, kamu wababa hapa kuna kugwaya. Palewe sona haya, surazine waboya, wanaona vibaya.
Tukipulizia mjani, akili zina tutu matumajani. Na waacha tutafarani. Oh, oh. Tukipulizia mjani, akili zina tutu matumajani. Wana kukwa na Mungu waziona.
Now hear this.
kuvuka, huwezi kutembea. Masai ukaruka, analinyenyekea. Chumbani kwenye shuka, linanitetea. Mzungu kaweuka, limemkolea. Laki Makonde, laki Chaga, laki Chaga. Wengine hadi wanywe pombe ndo nalimwaga. Ndala wima wima, inatokea Kongo. Sinorile Gwajima, alimwagia kondo. No, oh, 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 oh. Inawaokoa makahaba, baba. Kuna walongo wa meno saba, baba. Ili mtoa hechi, baba. Yani, ah, eh, oh,
uno. Everybody say uno. Asima uno. Everybody say uno.
Test to kiss, nisipo mwona sekunde na miss. Najuliza menipa nini. Kila story na yopiga yendo mada. Nagombana kabisa wakimdis. Nakumia kwa moyo na his. Najuliza menipa nini. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitakisare. Hakuna kunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitaki sare. Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare.
Belong to you, belong to me baby.
Do na do na do na do
baby. Yeah, 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 yeah.
I do
for you. Suma, suma, suma. Suma, suma, suma. Suma, suma, suma. Suma, suma.
Baby, please tell me once more what you like about the feeling. Honestly, I wanna show you I'm feeling you too. Let me take you to a nice place. Busy meta, you put on a kunase. Utashanga, miku baby tu vyote. Upasera, I'm caught up in you. And I'm tempted to stay a girl. Nikikona nazuga. Oh bebe. Inapando na kicha.
Namkunja kabisa kama kambare.
Nashina kabisa sitaki sare.
Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitaki sare. Hakuna kunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare.
Belong to me, I belong to you baby.
I do
baby. You belong to me, I belong to you baby.
I do
the sounds of DJ Flip. DJ Flip.
Baby, mweza kumina washwa pabaya. Kiyo chokozi. Ukini gusa gusa mihaya. Watu mtoko. Mihogo bichi koko. Nideke ze kitoto. Kachumbari kwa kiwiko. I wanna be so low. Na unifanye utakabio. Baby, give me some more. Take a I wanna be so low. Now only find it on top of you. Baby, give me some more. Sit take a sanguisia.
Tumbuki, kina kirefu mbele sioni. Sholove chumbani umentunuki. Oni bele gangara mtoni umeshika idara. Halo halo, wako fala. Oyoyo, sina sera. Oyoyo, kesho shela. I wanna be so low. Na unifanye utakabio. Baby, give me some more. Ziteke zangu isia. I wanna be so low.
Songa pembeni tubonge on the sides. Oh yeah. Huwa sipendi ukilia. Stories za kufight sijazoea. Unanipum kama Al-Qaeda. Machungu moyoni naumia. Wewe ndo malkia wangu. Oh yeah. Mboni ya macho yangu. Usiuzukume. Moyo na sukuma. Moyo na sukuma damu uye godo 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 ona na 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 usinicheze godo 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 utaniumiza moyo godo 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 uye usinicheze godo 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 mimi nalia sana godo 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 uye
feel brand new. I swear I will die for you. E kwa kifua nimechora tatu zako tatu. Ooh yeah. Cause you are one in a million. Baby usi change ka chameleon. My melody with that sweet tone. Ooh yeah. Ooh yeah. Mambo ya fitina weka kando. Me and you we are perfect match. Zikifungwa zangu njia unafungua njia. Hey, yeah. Usiusukume, moyo na sukuma.
Kanyaga kama mbea sio rafiki, kanyaga kana pigo za unafiki, kanyaga kana pigo za unafiki, kanyaga kama mbea sio rafiki, kanyaga kama fisi ana roya snitch akulisha kubish kwa ni zepe, kanyaga wazee wa shobo kudandia, kanyaga klabu bomba mabia, kanyaga slay queens vipisho vya bandia, ukivipa hayeti madaivi na vimbia, usushi kanyaga, mashemu fake kanyaga, nuksi kanyaga, kudada de kanyaga, mawifi kanyaga, paka ma ex kanyaga, mikosi kanyaga, oya kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kama na lichesa zangu kanyaga kanyaga, wale wakuda wadaku kanyaga kanyaga, yep kitaku daku kanyaga kanyaga, wajue hizi namba chafu. Watu wanataka money, so me give me that for busty. Kanyaga,
kunitumia ni picha pigo gani eti basi den kuposti.
Kabisa rusi kuchanga changa wakati mwenyewe na majanga. Sina godoro, sina kitanda, eti kuchangie kodi kwenda kupanga. Kama buti la mugambo wafuruga mipango, waze wa insta michambo, eti baby niunge bando. Uzushi, mashemu fake, nuksi, kudada dek, mawifi, baka ma ex, mikrosi.
Professional, waku handle the way you take me to the angle. When you human being, I'm an angel. If you want to my heart, no, I'll give you baby carigo. Kidogo changu no jago, ongeza njonjo madokido. My sherry koko, wabali gini peyoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuradoto. My sherry koko, nobody didn't pay your toll. Kisha to Patek Moko. Babu Bibi Kuwa Noto. Paranawe. Paranawe. I want to see you dance. Paranawe. Paranawe. I like the way you dance. Paranawe. Paranawe.
I like the way you dance.
Paranawe. Paranawe.
Paranawe.
Give him no support. Kichona kolege lege lina dondoka. Hivi unakamota, panga boy changa JJ yokocha.
Wanamaliza.
Pretty girl, nasty. Nitasema sorry nikimeza. Hata kama nyuma umepigwa pasi. Sura mbaya dawa yake makeup. Mweke wembe, takula kiporo. Nimesha penda sijui kasoro. Jirembe, uwe mororo. Kama huna shepu vangi godoro. If you want to my heart, I'll give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. Masheri koko, kopari dini pejoto. Yundo itwange kokoto, peku peku kama mpoto.
Paranawe, paranawe.
I want to see you dance.
Paranawe.
DJ Flip in the mix.
Is it true? Umenichagua mimi. Unafununu. Unamuoa yule. Let me play the guitar. Tubanjuke. Tuzunguke mita. Tuwalike. Harusi itafana. Wabambike wale. Isukuti love like mayonde. No stress baby usikunde. Forever love ni kupende. Chini na juu pia upande. Isiwa skandoski wilipoze. Roina kumanjo ni kupoze. Tupendane ujanani pia uze. Oh my love I surrender. Myself to you me I render. Eka muziki rumba na benga. Chini kwa chini situ takwenda. Tuvume kajux na Vanessa. Kwenye media together tunatesa. 254 sindo kusema. Let me love you the African way. Let me love you like an African lady. Nikuite papa, nanita mama. Nikuite papa, nanita mama. The African way. Nikuite papa, nanita mama. Nikuite papa, nanita mama. The African way. Hizi kukuruka kara. Achana na wale wagombi
wanuleta siyas.
Niambia, nichangia. Kama ni nyimbo ni kuimbia. Ezalita loma kasi ya bolingo. Isi waskandoski wilipoze. Roina kumanjo ni kupoze. Tupendane ujanani pia uzeni. Tuvume kajuk na Vanessa. Kwenye media tukela tunatesa. 254 sindo kusema.
Let me love you the African way. Let me
You're now rocking to the sounds of DJ Flip. DJ Flip. It's big. He's here. It's the Flip Man himself. DJ Flip.
I like a simple star. Mama choka umemeza kungu. And it dimples when you smile. Nina mani pachike rungu. Ila ficha mbali kitumbua. Wasije weka michanga. Tena wakaanza kukusumbua. Kesho ukawa danga. If you never see you no go sleep. I swear to God your body nice. Inapenda nikone kila siku. Asubuhi jana paka night. If you never see you no go sleep. I swear to God your body nice. Inapenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got.
But dear, but dear. But dear, but dear.
Show me what you got.
Say about dear, but dear. But dear, but dear.
Show me what you got.
Yeah. Only shin till I make you feel like this. Even before you leave, I know the things I'll miss. Speak body language when you read my mind. Before we kiss, you say read my lips. She said I look better in real life. Said she never felt nothing real like this. What took you so long to realize? I'm the one mommy warned you about. I. Who got too fine? I'm with three fine. You and your cheap wine. You must be new. I am good for you. Good for you. Bad for your hair. Who got cute to keep dancing your under. Who got too fine? I'm with three fine. You and your cheap wine. You must be new. I'm good for you. Good for you. Bad for your hair. Who got cute to keep dancing your under.
If you never see me, never sleep.
Shinchilla.
I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Asubuhi mchana paka night. If you never see you never sleep. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku.
Yeah. Yeah.
Show me what you got.
All my life I'll be wishing for your touch.
Show me what you got.
To take the honey from the honey pot. Why you got to drive when I got a lot?
Got a lot.
Where you wanna park? Where I got a lot?
Got a lot.
I got a lot.
Got a lot.
Then I got a lot.